motivation.
Sɛnea wotie bi ɔdɔ me pɛ wo saa wowɔ makoma ma nka bɛhu sɛ medɔ wo paa deɛ obi bɛka no to w'adwem koraa na deɛ ɔse wo nyɛ no ɔyɛbɔfoɔ anaa wagya wode apre ka medɔfe ho asɛm woha madwen sɛn still ɔdɔ woda mabɛm sɛ meyere nya a sɛ me nnua ɛnyɛ w'asɛm nnipa kasa nti nyɛ no na ɛbɛbu mabɛm ebi mo si bedi ankɔ munim de ebe fɛ mu ama fɔle sɛ ketampɔ sɛ wunya wo de a ɛyɛ treaty ne sɛ dɔnkɔ akoma ne wɔ mato barrier ɔfa nkɔ ɔdɔ wuni wa na sere ada ne sum obrighti me mood wuni wa na yɛ sum wudidi ada na me se magye wato bibi bɛtete yɛ ntɛm a agye baako da ne fum
sɛ mo ka amo bra mo bɛgyae sɛ mo bra mo bɛgyae yo ti mo mo I'm a brown who be jah yo, oh yeah. See, then can ya dum bum, then dress it then see chrome, then ya no moon ya binto. Na me new day di a jizo bo, brown a busy a kong kong. Amu kasa be prince, amu fish in a bone, amu fish in a bone. Them no know say, no matter how far I go, I promise to be your Romeo. You go be my Juliet, my Juliet, my Juliet. Then many would they answer do. The brave cry and dear me jai. You go be my Juliet, my Juliet. Then ti come on ke. So mo ka, amo bra mo be jai. So mo bra mo be jai yo. Ti mo mo ke. So mo ka, amo bra mo be jai. So mo bra mo be jai yo.
Forget to be honest, yene ketrema kro moko. Eda ebeko kesi krampo nempe iwo so. Obi e yine dofo wote waka sa obo so. Odo me mpe wanka me mfa unko kuhumi sofo. Yeah, ense mo fun amoke kan yese yate. Musi ye nurubo so me ye durafe. Odo do mi ame do ni ene yache. Yeah, umpe yase ma ya wuhu ye ma yache. Odo bo me kame tu ya draw crown ti me pia. Ye brene weni tu ya tamfo ye na no fia. Me shi ama so me do wode mufua. Yeah, one me me inkwa na mo ye me busia. Hey! Odo wuni wa na sere ada ne sum obrighti me mood wuni wa na ye sum wudidi ada na me se magye wato bibi bɛtete yɛ ntɛm a agye baako da ne fu
amonkɛ